Hayawan, hayawan,
Mama
haya,
County,
ya,
kuja,
ya,
kuja,
ya,
kuja, kuja.
hayawan, hayawan,
Sasa
haya,
mimi,
ya, ya, ya.
Shh.
Kabla solo kamilishe, tafadhali Mola wambie, milele anichunge mimi nisije zamba.
Ulisha zamba.
Mashetani asinivamie.
Sasa alisha zamba.
Chuki wivu tunakutesa na. Linda kwako usiwasikie, kwa nini hatuwezi sote kupendana.
Mm.
Woi baby acha niwambie, labda si wote wenda wazimu, labda lana yetu. Nyashi, kesho nikipoteza kila kitu, dunia nzima itanicheka. Ya ya ya, haya ya 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 ya, binadamu kaungeuka mnyama. Haya ya 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 ya, binadamu hawana utu wa
hayawani, hayawani.